uyu mugenzi wacu Aloyzi Musomesha amaze kutugezaho ikiganiro nyine yateguye ku byerekeranye n'icyo yita politike mpuza abanyarwanda yagamije nyine yatuma ubuhunzi bucika burundu. Ubwo rero ndaje rwose ndetse turi kumwe muri studio nagira ngo muzihite mwinjira muri studio none utangire tuganire. Bwana Aloyzi Musomesha mwaba munyumva?
Ndakumva neza Celestine, ndakumva neza rwose, urakoze cyane.
Ndagusuhuje rero rwose wiriranwa Imana, ndagira ngo rero ubone umwanya wo gusuhuza abumva radio urumuri mbere yuko tuganira.
Urakoze cyane, ndasuhuza abatwumva bose, abavandimwe bacu ku Banyarwanda mwese ndabasuhuza, ndasuhuza n'abandi kandi bazatwumva ikiganiro kirangira kandi nifurije amahoro.
Murakoze rero rwose, iki kiganiro rwose ugejejeho mu kanya rero rwose nacyumvise rwose neza nitonze. Numva ni ikiganiro gikuyemo ibintu byinshi cyane kandi bifite akamaro, bifite byatuma rwose abantu bose bitekerejeho byagira akamaro. Nabanze ese cya gitekerezo rwose cyo kuri akuntu wagikoze, duhereko ku buryo wacyubatse, kuri akuntu wacyubatse ugenda ushyiramo n'ingero zifatika, cyane cyane nka kuri akuntu washyizemo indirimbo z'abanyura amatwi ukongera ugashyiramo indirimbo akarebwa Cecile nyine y'insinzi ukaba rwose wagizemo, ese wabikoze wabigambiriye, ni ibintu watekerejeho bite cyangwa ntibyakujemo gutya gusa?
Urakoze cyane. Nagira ngo ariko mbanze ya mugani nibwire abatwumva kuko ntabwo ari kenshi cyane nkunda kuza kuri radio urumuri ariko njyanzaho hari indi biganiro natanzeho nyine nitwa Musomesha nkuko wabivuze, Musomesha Aloyzi, nkaba afite uyu mushinga w'ubwiyunge nyakuri witwa umushinga w'ubwiyunge nyakuri nyine umushinga uharanira ubwiyunge bw'abanyarwanda ariko navuga n'ubwiyunge muri rusange. Nkuko rero mbaze icyo kibazo ubuyekeye n'icya kiganiro gikoze bwa mbere rwose uretse muri iyi minsi nyine nongeye kugisubiramo kugira ngo nimwe neza bijyanye n'igihe tugezemo, ariko ubundi nagikoze mu mwaka wa 2016 hashize imyaka ine, mu kwa kabiri rwose nagikoze niyo dushaka nyine kubera ko nyine ni kuri iki kibazo cy'ubuhunzi, kuko nshaka kugira ngo mvuge nerekane uburyo ibihe twabayemo n'uko n'abantu twagiye twitwara abanyarwanda, ariko rimwe na rimwe tukitwara nyine mu buryo tutareba cyane kure ngo tubone ngo tukareba hafi cyane bitewe na politiki, iyo ntabarenganya undi bitewe na politiki umuntu aba ageze, ariko umuntu atavuga ati ese mama ubu ibintu turimo muri iki gihe birakwiye bora muri make niyo mpamvu mvuga ngo ziriya ndirimbo nyine nashyizemo ubyekeye n'insinzi ya Parmehutu nyuma nanone n'insinzi ya FPR kandi urabona ko ibintu biharimo n'ibibazo by'amoko n'ibibazo by'ubuhunzi, ibyo byose ni niyo mpamvu nagerageje kubishyira hamwe kugira ngo abantu twumve tujye tureba twitonda rimwe na rimwe ku bintu bimwe na bimwe byatuma abantu batareba kure ngo babone ibintu bimwe na bimwe bishobora kuzatera ibibazo by'abanyarwanda.
Urakoze rero rwose, nagerageje noneho tugere ku kiganiro nyirizina noneho uko nyine mu byo wagiye ukivugamo uvuga uti ntago abanyarwanda bagombye gutaha, abantu ngira impunzi bagombye gutaha ku ngufu, ntago HCR ari ishinzwe kumenya uko abanyarwanda bataha, ukavuga uti ntago ndetse na leta ziba zarakiriye abantu bahunze ari ziba zigomba kumenya uko abanyarwanda bataha, ndetse ukavuga ko rwose kuri wowe wumva ngo leta y'u Rwanda cyangwa se mu Rwanda hagomba kuba politike ituma nyine abanyarwanda bashobora gutaha mu rwababyaye kandi batabo batishisha. Ese ibyo rwose wabidusobanura ku buryo burambuye Bwana Aloyzi Musomesha?
Urakoze cyane. Ibi nabitekerejeho cyane ku byerekeranye n'ukuntu n'ubuhunzi, kandi wabizi ko hari ikiganiro twagize ubundi ikiganiro cya kabiri ku byerekeranye n'ikibazo cy'ubuhunzi bw'abanyarwanda n'ukuntu twatekereza mu buryo bwarangira. Icya mbere twagikoze umwaka ushize nari nakise ni impinduka izakemura burundu ikibazo cy'impunzi z'abanyarwanda. Twagikora umwaka ushize urangira iyi kindi kirehe nabaye kirehe ni suite ni ikiganiro cya kabiri ku cya mbere twari twakoranye. Iki ngiki nicyo nyine mvuga nti nabazaga ikibazo, ariko ahangaha noneho ndavuga nti reka noneho nageze igihe umushinga w'ubwiyunge ufite nageze gutanga igihe uko mbibona uretse n'uko n'icya mbere nabwo natanzemo bimwe mu bisubizo. Ahangaha nubwo navuga nti nashatse kugira ngo nsindagire kuri icyo nita ni ijambo mashya icyo nita politiki impunzi abanyarwanda, ko ariyo yakemuye ikibazo cy'impunzi. Aha rero nibwo mba niye kubyerekeranye bya eseri dukoresha amagambo yo kuvuga ngo aba yespere ngo ngako ngo HCR ngo umujyango ushinzwe nyine kurengera impunzi ngo niwe washobora gucyura impunzi wazi ko ari mu mateka y'ubutunzi y'umwe mu bya HCR zagiye zivuga ngo ngo kiye gucyura impunzi ibyo jamu ntabwo ntabwo ngemera n'abari ryiza rwose n'aburyanye nta kuvuga ngo yajya gucyura abantu bahunze wowe nta politiki uburenganzira nta burenganzira HCR ifite yo gucyura impunzi ubwayo n'amahanga ntayo impunzi zataha ari uko zabonye icyo zahunze kitakiriho mu gihugu n'igihugu byacyo ntabwo abayobozi bavuga ngo tugiye kubwira impunzi zitahe ku ngufu ibyo ntabwo mu mategeko agenga impunzi hanze impunzi zigomba gutaha ari uko zibona icyo zahunze kitakiriho ahubwo nyine leta yo ishyiraho ingamba zatuma kugira ngo yagombye gushyiraho ingamba zatuma impunzi zishika ubwoba kugira ngo zitahe mu gihugu rero zikamenya impamvu kuko ziba zizi impamvu izo mpunzi zahunze icyo zahunze ubuyobozi buriho bukavana izo mpamvu izi mpamvu zivuyeho impunzi zataha zikitaha nta n'inzu kuzihamagara voilà muri make ni uko nguko ginumva ibintu aho rero niyo mvuga nti kandi aha ngaha ntitwumve ko ari ibintu biriho ubu ngubu gusa n'igihe cy'impunzi akora ikibazo cy'impunzi turakizi ko kiva kuva mu myaka ya za 50 ishira 60 icyo gihe niho hatangiye guhunga impunzi nyinshi cyane z'abanyarwanda z'abatutsi n'abahutu ndetse barimo na nyuma yaho impunzi zikomeza kugira ikibazo cy'ubuhunzi leta niyo yagombye gushyiraho uburyo bwumvikana bugaragara ko icy'impunzi zahunze kitakiriho kitariho barabizi kitariho impunzi zatahu ariko hariho ntuza muri igitekerezo gike ntanga kubera ko tuzi ubuhunzi kuba agiye kujyana twabivuze mu kiganiro cy'ubushize cy'umwaka ushize twagiranye ni uko muri ako twagombye gutekereza ubundi buryo kubera ko abanyapolitiki batabishoboye n'abanyapolitiki nabo bakaba abasirikare batabishoboye n'abasirikare bo ntibyakunze tuzi ibyo twabiganiye mu kiganiro cy'ubushize ese nibwo mvuga nti hagombye kubaho indi politiki yindi nshyashya politiki nita politiki mpuzamanyarwanda yahuza abanyarwanda mu gihugu iyo politiki igakorwa n'abantu batari abasirikare batari abanyepolitiki bo mu mashyaka kuko batabishoboye vora ntabwo tumaze imyaka irenga 60 ubu ngubu dufite ikibazo tugomba gushaka ubundi buryo bushyashya bwatuma twakoresha ku buryo kugira ngo impunzi ikibazo cy'impunzi kirangire
ariko wenda nagera ikibazo wenda kugira ngo abumva radiyo runye basobanukirwe kurushaho none se nyine iyo politiki nshyashya nyine uburyo bushyashya mwumva wenda watwibutsa n'ubuse twabisiganyeho cyane ubushize mu kiganiro cy'ubwo kiwe giheruka ariko mwumva watwibutsa mwumva yaba iteye ite iyo nyine politiki itaba ikozwe n'abanyapolitiki ubwabo nyine tuzi ko twe tumenyereye ko demokarasi nk'uko nyine tumva cyane cyane mu bihugu by'iburengerazuba mu Burayi no muri Amerika n'ahandi ko demokarasi nyine irangwa n'amatora nyine uwatowe nyine watoranyirwa ukaba ari uyobora uretse kubyagaragaye ko nyine nko muri Afurika iwacu cyane cyane mu Rwanda ko amatora atagenda uko biba byagombye kugenda nyine ataba mu mucyo tukaba tumenyereye iki kintu cyitwa demokarasi uko tuyumva mu biro bihugu byateye imbere mu nyine mu byerekeranye n'uburenganzira bw'ibigenerwa muntu wowe iyo demokarasi iteye kuko ntabwo uyemera wowe wumva byagenda gute rwose ku buryo bufututse wumva nyine ubuyobozi bw'igihugu bwagenda bute mu magambo avunaguye bwana Aloyizi Musomesha
wakoze cyane muri cya kiganiro nyine cyabaye registre ndangiza avuga nti tugomba gushaka demokarasi nyarwanda vuga ko tudagombye kureba gukopera abanyamahanga ibyo bakora ku byerekeranye n'ubuyobozi bw'igihugu tugomba gushaka twahitagize n'ubushize nyine tuvuga ko tugomba gushaka ibitekerezo bishya byahindura system politique nyarwanda ni ukuvuga imiyoborere n'imitegekere y'igihugu ibyo tukabihuza kubera ko ibyo dufite ndabivuga mu magambo avuga ngo kubera ko twari twavuze mu kiganiro kiya cya mbere icy'uko bigaragara ko ni ibintu twakopiye twavanye mu banyamahanga abakoloni batuzaniye guhekerenye imiyoborere y'igihugu nk'uko ubivuze uti muri ibyo bihugu n'ibyo bihugu byo hanze uvuze bo ni ibyabo byabavuyemo ubwabo mu baturage niyo wishyiriyeho ibyabo twari n'abanyarwanda rero natwe tugomba gushaka politiki yayo nako uburyo politiki yacu neza demokarasi yacu nyarwanda ituvuyemo tukaba twebwe twishyiriraho uburyo bwo kuyobora igihugu uburyo twabona inzego zarazikeye kugira ngo igihugu kigende neza dufitiye abahanga abantu b'abanyamahanga ko abanyarwanda baminuje mu bintu byinshi cyane dufite abahanga kandi nubwo bataba bagize amashuri ahanitse cyane ariko bafite ubuhanga bwo kuba bakumva bazi umuco w'abanyarwanda tugashanga politiki yari n'umuco wacu tutarinze gukopera abanyamahanga icyo ni ikintu wese muri mushinga mva cyane tugomba kumva ko bwa bwigenge tuvuga mu gihe ko dushaka tugomba no kwigenga mu bitekerezo tukagira ubwigenge mu bitekerezo atari ukuvuga ngo abanyamahanga ngo bari yanga ababiligi ngo ko bakoze ngo baho ngo abarundi ko bakoze ngo ngaho abafurika ko bagenze tukamenya uko bagenze ariko tukajya twebwe no tukareba ibyacu bitubereye ubwacu kubera ko nk'iki kibazo cy'ubuhunzi niba tubona tuti abanyepolitiki kuva muri 1990 habaye ikibazo cy'ubuhunzi mu minsi ya 1993 umwaka waza kugita impunzi zikagenda 1990 impunzi zahunze kera zishaka gutaha ariko zigataha ariko na n'ubu hakongera abandi bahunga bagahunga n'ubu hakaba hari abantu bari guhunga igihugu hari n'abandi bahunguka ugasanga baranyuranwamo mu gihe bavuye mu kiriya kiganiro ibi ntabwo bisanzwe ntabwo ari ibintu bizagombye kuzakomeza ni ibintu tugomba gutekereza abanyarwanda ariko bitatuvamo tutagiye kuvuga ngo turakopera ahandi uko byagenze gutyo no oya tukaba ari twebwe tugira ibitekerezo bishya byatuma aho rero wambajije se neza navuze ubushize kubyerekeye na sisiteme politiki yagombye guhinduka sisiteme politiki ni ukuvuga ya miterere ya za nzego nkuru ziyobora igihugu za ubutegetsi nyubahirizamategeko ubutegetsi nshingamategeko n'ubutegetsi n'ubuyobozi bw'ubutabera ubuyobozi bw'ubutabera nibyo navuze nti ubutabera ni ikintu gikomeye cyane n'ubwiyunge ni ibintu bigomba kuva mu maboko y'abanyepolitiki ni ikintu nakubwira nange nsubire abantu batwumva ntabwo numva ukuntu ubutabera buyoborwa n'abantu bo mu ishyaka rya politiki ntabwo ubutabera bwakugenga ngo abanyepungu bayobe n'abanyepolitiki ngo uzagire ubwigenge ntibishoboka niko twabaye kuva kera niko bimeze ariko ibintu bigomba guhinduka abanyarwanda bakabitekerezaho
n'ubundi nkaho ngaho rero tunarebeye n'uburyo n'ubundi ndabona n'abantu nyine bari mu bihugu by'uburengerazuba bw'isi bwateye imbere nabo ubwabo urebye uburyo bashyira mu bikorwa demokarasi yabo usanga nabo butandukanye nk'iyo urebye demokarasi hano mu Bubiligi ukuntu batora ukagereranya n'iyo mu Bufaransa biratandukanye nko mu Bufaransa bo baratora kugeza igihe hagize umuntu wiganza burundu akaba ari we wegukana byose ugize ubwiganze busesuye burenga 50 n'utuntu turengaho ku ijana bagatwara byose noneho hano mu Bubiligi bafite undi buryo butandukanye bo batora turimwe gusa batora inturimwe gusa noneho none abatsinze amatora cyangwa se abasohotse bo bakumvikana uburyo bashyiraho guverinoma isa nkaho yibonwamo n'abantu bose mbega guverinoma igaragaza muri makeya isa nkaho ababiligi bose bayibonamo n'ubwo ko nabo ubwabo n'ubwo byose bihera nyine ku matora ariko ibiva mu matora babikorera ku buryo butandukanye ugereranyije hano mu Bubiligi cyane cyane ko ariho nzi ko ariho ntorera na hariya mu Bufaransa naho numva ariko mbizi ko bafite regime presidentielle mbese hano mu Bubiligi hari umwami mu Bufaransa akaba repubulika ibyo byose ni ibintu bigaragaza ko koko igihugu kibishatse gifite gushaka uburyo cyayoborwamo buhuje n'uburyo nyine turi nakwita particularité yacyo n'uburyo mbega n'ubugihugu igihugu cyihariye nazi ko ryaza mu gitondo ubudasa bw'igihugu ariko koko ndumva ko uko kuntu bivuga bishoboka gusa rero hari ikibazo gikomeye cyane rero hari ijambo rikunze gukoreshwa mu Rwanda ndetse dusanze tuvugaho rwose abantu benshi batavugaho rumwe ntabwo byerekeranye n'ubwiyunge ntabwo yamukanya mukanya yavuze ati kugira ngo ibintu bigereho acike ubuhunzi nuko abanyarwanda biyunga haba ikintu cyitwa ubwiyunge ariko iyo turebye dusanga abantu benshi baharanira koko ukwiyunga baharanira ubwiyunge nyakuri ubwiyunge butaryaryana ubwiyunge butekereza ko buri muntu wese yagombye kumva ko na buri wundi wese nawe ari umuntu nkawe abo bantu abategereza gutyo akenshi usanga bagubwa nabi ibintu bibagwa nabi ndetse urugero rwahazi natanga rwose n'ubwo uyu nyakwigendera kizo mihigo turimo tuvuga muri kano rwose muri ino minsi witabye Imana nyine ubutegetsi bw'u Rwanda bwavuze ko ngo yiyahuye ariko hakaba hari ingeso byinshi byerekana koko ashobora kuba atariyahuye rwose ko ndetse yishwe ku buryo bwose ubwo rero nagera rwose ugira ikintu uvuga ese ikintu cyerekeranye n'ubwiyunge ubihuje n'uburyo abashaka ubwiyunge bw'ukuri bagira ingorane ndetse abenshi bikaba byabagwa nabi bikaba bahazaga n'ubuzima wowe ubibona ute bwana Aloyizi musomesha
urakoze cyane ahangaha nyine niho yampinduka tuvuga buri gihe abantu turirimba buri gihe ni ahangaha bigomba gukorerwa ni ukuvuga iki ntabwo impinduka ari mu muri mu buyobozi rw'ibindi abayobozi bayobora igihugu gusa ibintu kuri igomba kuba mu bitekerezo igomba kutuva mu mutwe ikagomba no kuva mu mitima yacu no kuvuga ko ntabwo ari abayobozi b'igihugu gusa nukwela ko uubwo uruha urugero rwa Kizito Mihigo tuzi ko kwera ku kibazo turi kuvuga ni kibazo cy'ubuhunzi kwerekeranye n'ubuhunzi uzi ko twabwiwe neza twa makuru dufite twahawe nuko yaba yarafashwe ahunga igihugu urumva ko uko bivuze ashobora guhunga igihugu urumva ko uko bivuze ni ikintu kigaragaza koko uburemere bw'iki kibazo ni uburemere bw'ikibazo n'abanyarwanda twese tugomba kugira
ahoye nanakunganya nkubwira ko hari n'umuntu watanze ubuhamya avuga ko baganiraga na Kizito Mihigo avuga ati njye rwose numva nshaka kuza mu Rwanda rwose Kizito Mihigo akamubwira ati uko wifuza kuza mu Rwanda ahubwo niko njye nifuza kurusohokamo urumva ko cya kibazo cy'ubuhunzi kirimo nyine urumva ko yari mu Rwanda afite ibihangano byiza akunzwe arimo abwiriza abantu ubwiyunge n'iki ariko bikarenga bikagaragara ko ashaka kusohokamo kubera ko yumva nyine adafite mu mutekano rwose nakongera nkunganire ku icyo waruvuze nyine byerekeye nuko ngo baba baravuze baramufashe ngo agiye guhunga bigaragara ko nawe ubwo yari abyivugiye ati rwose kino gihugu cyabaye nk'ukuzimu nk'ikuzimu numva bibaye mbishoboye nakivamo komeze igitekerezo cyane ndengukije
ijambo urakoze wowe ukuri ujya kure ntabwo ari ukuvuga n'ubutegetsi ntabwo bwabihakanye nabo niko bavuze ko bamufashe ahunga si byo se
niko bavuze niba ariyo simbizi
ikibazo ariko reka dufate neza version officier ntibitanyuze kwiga ni kuvuga kuri n'abantu ko bano nawe ntabwo bihakana niko yavuze gusa aho ngaho nyine ni kimwe n'uko n'abandi ubungubu ntabwo ari wenyine hari n'abandi nabo bahunga igihugu kandi hari n'abandi akabandi bandi binjira mu gihugu naho ngaho ikibazo cy'ubuhunzi byacu kibereye amayobera ariko muri cya kiganiro nk'uko twanabivuze niwe yabwiye nibwo navuze nti oya niwo uri tutavuye n'ubungubungubu urebe na mbere niba wibutse wibuka mu myaka ya mbere ya za 60 icyo gihe byo byari binakomeye kurushaho gukomera ariko mu buryo bw'impunzi bw'abantu tuvuge bashakaga guhunguka igihugu icyo gihe urabizi ko byari ntabwo abantu bashoboraga guhunga njyewe nakuvuze mu cya kiganiro hari ubuhamya natanga ndatari ngombwa ko navuga ubungubu cyangwa baguhunguka cyangwa se abantu bashaka gusohoka bajya gusura abantu hanze byari bikomeye icyo ni ikibazo tukabitegereza ibiri ubungubu gusa tunarebe n'ibya mbere uko byihuta ni igihe cyose ikibazo cy'ubuhunzi cyateye ibibazo hagati y'abanyarwanda aha rero wambwiraga ahubwo bavuga kubirikiranye n'ubwiyunge abantu baharanira ubwiyunge ni kimwe n'abantu b'abanyarwanda baharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu aho wabuze uti niho abanyarwanda tugombye gutekereza tukareba tukabitekerezaho tukavuga uti sese niba umuntu uharanira ubumwe n'ubwiyunge bw'abanyarwanda niba umuntu uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu mu gihugu kandi mu gihugu nyine kivuga ko nyine abayobozi bavuga bati ibyo ngibyo turi mu mategeko nshinga ariko umuntu akagira ikibazo cyatuma avuga ati iki gihugu ndahunga ahunga tugomba gutekereza kure ntiturebe gusa ku byerekeranye n'umuntu umwe ariko tukareba n'abantu bose kuko biri ku bantu benshi ese byagenda gute wagenda gute kugira ngo dushyireho uburyo dushoboye kuba twatuma tuvuge uwafatwa ubundi yagombye kuri njyewe nk'uko byumva nk'umuntu mushinga yagombye kubaza impamvu yashaka guhunga noneho impamvu yashaka kubashaka guhunga bamaye kumwumva ari inzego zishobora kuba zamwumva zikamutega amatwi zikamwumva bati aho bakamurikana impamvu iyo mpamvu yayerekana iyo mpamvu bakayivanaho iyo mpamvu bashoboye kuyivanaho umuntu yaguma mu gihugu reka njye uhari ku rugero urugero nko mu buryo muri sa serivisi ni ukuvuga mu buryo bundi impunzi zihunguka zijya mu Rwanda zirakirwa bakazereka aho zijya bakazakira mu gihugu umuntu umwe n'abonyuma ubundi bagombye kuba bashaka guhunga bagombye kubabaza bati ese urahunga iki akisobanura yavuga ibyo impamvu yashaka guhunga yindi niba ubutabera butamukorera ibyo agomba ibyo amategeko amwemerera ehe noneho icyo gihe ikiterwa akagikemura icyo gihe ntabwo turagera nyine aho ngaho huko ni ya demokrasi wavugaga ntabwo turageraho abanyarwanda muri rusange kuva ikibazo cyatangira tujye tuvuga twimuke nanone ikibazo rwose kuva muri za 1963 icyo gihe n'ibihe 1963 n'ibihe byanjye byahozeho ku muryango wanjye ibyo ni ibintu tugomba kujya twibukiranye tukumva ko ari ikibazo kiremereye tukagishakira umuti. Aha ngaha navuga naza kwibagirwa wenda kugira ngo ukore ku kiganiro kizotaba kuba kirekire. Inama navuga nagira abantu no kuvuga ko hagombye kuba abantu bose ibyo bita abantu mu Gifaransa bavuga de libre penseur abantu bafite ahantu baboneka muri politiki batari mu butegetsi batari mu badashaka mu butegetsi ya libre penseur badushakira uburyo ikintu uburyo inzego z'ubuyobozi zakubako ku buryo ikibazo cy'ubuyobozi cyacika. Voilà nicyo nicyo navuga kuvuga kugira ngo naza kukibagirwa abantu batabitekereza none nabivuze ubushe mu kiganiro cy'ubushize ariko tugashaka ibitekerezo bishyashya byatuma abantu bakwerekana bakabanye politiki bacu bakabereka uburyo uko babona batafite ahantu babogamiye muri politiki batabogamiye ku mashyaka batabogamiye ku mashyaka aya n'aya abari hanze y'igihugu bari mu gihugu abo bantu bakavuga bati turabonye ibintu byagenda bityo noneho bakabishyikiriza abanyarwanda bakagira icyo babivugaho. Voilà.
Ariko nba bikiri kure gukwezi rwose mu gihe nyine turimo twumva wenda ni byiza gutanga igitekerezo nibyo rwose nibyo kubi kunyine kubikira hagaragara ndetse mwa bantu mu kuvuga libre penseur abantu nyine batekereza bareba kure nawe rwose ntigeza ko nawe uri muri abo ngabo nyine kandi kubitekereza nyine utanga nabyo tucyari kuri radio rumuri ariko ntikoze ngiye mfite ubwoba ko rwose ibyo byifuzo byawe wende uhuri usangiye n'abantu benshi ariko bikiri kure nk'ukwezi bwana rizi muzomesha wese kubibona wowe cyane cyane urebye ukuntu muri ino minsi rwose abantu bategeze nyine bagerageza gushyira hanze ukuri bagerageza kuvuga bati ubutegetsi ufite muri kiriya gihugu cyacu ubutegetsi buta nyine buhonyora uburenganzira bw'ikiremwa muntu kandi urugero urava rwafi nuko natwe tuba tuvugira hanze y'igihugu nuko twahunze nyine nawe nanjye ubwanjye ndongaragara ko njye rwose ikintu nabona bikiri kure nk'ukwezi siko ubibona
oya ntabwo ariko mbibona njye ntabwo ngenda mu bintu byo kuraguza umutwe cyangwa byo kuvuga ngo ikino njyewe hari ibintu iyo mfite ibitekerezo nemera numva ko nawe ushobora kubigira n'undi yabigira ibyo bitekerezo abantu babaye 10,250,000 abantu bashobora guhindura ibintu bashobora guhindura ibintu byose ntabwo ari ukuvuga ngo biri kure nk'ukwezi cyangwa iyo rero ni wavuga uti ndakomeza mbikore mpaka igihe bizagerera bifite icyabyo ntabwo turi imana y'izi bintu igihe ibintu bibera ariko ntabwo utangira ufite ibitekerezo ukavuga ngo ushobora no kuzaba utakiriho ibitekerezo bidakorwa n'abantu none se kiri tumirwa n'igendeye arigendeye ko ibyo yakoze abanyarwanda ubungubu biturimo tugashaka kubikomeza abanyarwanda ubungubu abantu bashaka kubikomeza bikomeza bazabikubira n'ibitekerezo yabitanze by'ubwiyunge ntabwo wari kumubwira ngo uri kurota mu myaka 10 byatangira cyangwa nibuka n'ibyo byatangira ariko ntabwo uri kuvuga ngo uri kurota ibyo ntibyashoboka birashoboka kandi ibyo yabigezeho duca n'ibyo yabigezeho ubona ko abanyarwanda bamwumva iyo bamwumva izo ndirimbo se turi kumva n'ubumva nyine nuko ibyo yavuze tubyemera nibyo n'ibitekerezo ntabwo biri kure kuko ahubwo njye ndibona ntabwo biri kure cyane ntabwo biri kure cyane nk'uko abantu babyibwira kuko ubu ngubu urabona ukuntu abanyarwanda byabakoze cyane ku buryo ubu ni n'ubwiyunge abanyarwanda barabushaka mu by'ukuri barabushaka pepepepepe barabushaka ntabwo ngo biri kure kuko tubirimo ubwiyunge bwo kuvuga ngo biza ari ibintu bikorwa ngo biraje none ibintu bigira inzira bikagera inzira abantu bakagenda gahoro none igihe cyagera nyine abantu igihe kizagera nawe n'igihe kizabera ariko abanyarwanda tukaza mu gihugu twese tukakibamo tugashaka none ibyo navugaga nti abanyarwanda bagomba kubitekereza ntibihebe cyangwa ngo bacike intege bagomba kubikomeza mpaka
murakoze rwose nkunzaho ngo wenda uvuga uti abanyarwanda bagomba nyine kudacika intege bakabiharanira nyine niyo mpamvu nyine tuba turaye n'aya majoro tuvuga tuti rwose tumenye dusobanurira abantu ko icyo kintu cyitwa ubuhunzi atari kintu umuntu atekereza mutoro ngo ngiye guhunga azi kwa ntabwo munaba hunga ubusa nuko munaba hunga ikintu azi koko amagara ye ubuzima bwe bifite kujya mukaga kugira ngo nyine nyine bikemuke nuko aboneka nyine abantu nyine bavuga ba bari tutagaze libre pension yo nyine batekereza ha bose bagatekereza bakumva ko koko ibintu baharanira ari ibintu bagomba kugeraho byanga binoga kandi bacika intege ni ibintu komeye cyane ndetse nabyituma wenda nguvuga tujya kugenda nyine kizeme ihugo yemera gapfa bakamwica ariko ntatezuke ku ntego ye rwose yemeje yo guharanira ubwiyunge n'ubumwe n'ukuno mu banyarwanda ndumva rero wenda twasigeze ile kumusozo kiganiro cyacu bagera wenda ngwenda ngusabe ushyira akajambo kumusozo hanyuma dusoje kiganiro cyacu cy'uyu munsi urakoze bwana musomesha Aloyse
urakoze nawe cyane atamu kumusozo ngo igihe nk'ikintu kimwe rwose ntekereza utekereze nk'abantu bahunze muri za 59 mbere yaho cyane 63 bakiri hanze bategeze bataha mu gihugu utekereze nk'abantu cyangwa se abantu batashye mu gihugu ariko bakongera gasubira hanze urumva uratekereza kugira ngo umuntu atari mu gihugu uyarwanye tuvuga yarwanye igihe yo ku rugamba akarwana ariko nyuma akagira nyuma kugira agasubira hanze njye ntekereza urumva nk'uwo muntu ukuntu aba yarashoboye ni ibintu byagombye kudukora mu mutwe ugaruka nk'umuntu watweze tuvuge nk'umuntu itanu na kangahe 59 tuvuge ngo yazanye nk'umuntu za mbere za 59 na 67 kugira ngo tuzatumye byose ariyo yaje watatashye mu gihugu
Erega wenda ngenda nagize bwana Aloyse musomesha nuko tuvuga nyina abo ngabo 59 kobera ko nibo twibuka bahafangaha
ariko
kera mbere hose buriya ngo hari n'ukuntu umwami yabaga kwikizemo waramukubonye agiye gukwita cyangwa yagutanze washobora kumucika agiye nk'uburu kajya nk'iburundi kigira ira muri za Congo icyo gihe kwigaza mu ndorwa ukajya iriya mu Bugande muri Uganda kuburyo rwose ibintu byo guhunga umuntu ushaka kwica ntagari byatagiye bitabikeneye byatagiye mbere hose rwose
icyo ushaka kuvuga ni ukugira ngo uhunze nk'umuntu wavukiye hanze y'igihugu agasazirayo atageze mu gihugu cyamubyaye
kibazo rwose
icyo ni ikintu tugomba kudukora mu mutwe tukavuga tuti koma iki kintu ugasazira hanze y'igihugu waravukiye hanze ugasaza ukagira imyaka 70 ingahe ukitaba imana utarigeze ujya mu gihugu abakurambere bawe bavukiyemo icyo ni ikintu abayobozi tugomba gutekerezaho tugategereza abantu tugashaka uburyo tukava mu bintu bya gipolitiki byo gushaka ubutegetsi gusa tutatekereza abo bantu kugira ngo ikibazo kirangire muri make ni icyo kintu narangizaho ni ibintu bibabaje cyane ni ibintu kandi tugomba gutegereza rwose ku buryo abantu bakagishyiraho umutima n'ubwonko tukagumya tugacukumbura tugashakekeza uburyo ikibazo cyarangira
murakoze rwose bwana musomesha Aloyse nizeye rwose ko twadukanye nyine kuganira mu minsi yashize urumva ko harashize umwaka kuzenga ngo twaganiraga rwose kugira ngo ujye uza kenshi kurushaho kuri radio urumuri kugira ngo ugume uduhugure nyine umurikire abumva radio urumuri nyine kugira ngo bumve rwose uburyo twagombye gukoresha kugira ngo nyine tubane mu bwubahane tubane mu mahoro tubane rwose buri muntu yumva ko na buri muntu wese mugenzi we nawe ari umuntu mbere ko abanyarwanda ndu munyarwanda yibanzizwana ndu muntu mugani wa kizo mihigo noneho nyine tugire ku bwiyunge bwa nyabwo atari muri abwiyunge bavuga mu Rwanda nyine bwa nyaroreshwa nyine bagaragaza mu bibare nayo idafite ishingiro idafite ahigaragarira ndabashimye rero rwose nizere ko nyine mu minsi iri imbere muzaza kenshi cyane kurushaho kuri radio urumuri kugira ngo tumwe tuganire murakoze rero umugoroba mwiza
murakoze cyane Celestine murakoze kandi namwe mwese mwaduteze amatwi ijoro ryiza cyangwa umunsi mwiza amahoro
murakoze cyane.